beat, get Catty P.
Yo, baby, talk to me nice. Your body sweet in my life. Yeah. Your body do me right. Baby, see you see your body do me right. Your body talk to me nice. Upendo so kifani when I'm looking your eyes. Nipende niche paradise. Nisogeze mapaja nija mix mayonnaise. I feel good, yeah, I feel good. Hai kama vitu vya sultana umenilevi. Kwako kama mfungwa nimezama kwa gereza. Nipe vya nyongeza. Niko radhi, niko mpe usintupe, usinshushe. Na pozi upunguze. Oh mama mia. Na kwako staki masiara. Vile unameremeta wala upaki mascara. Everybody na fino. Penzi langu toyo njo nipige kikinjo. Everybody na fino. Penzi langu toyo njo nipige kikinjo.
Kupendwa rasana. Adi na enjoy rasana. Kupendwa na ye rasana.
Najidai, najidai
rasana.
Ona
run now.
Oh baby
run now.
Nisha pando na mizuka
run now.
Usubiri siwezi. Oh yeah,
run now.
Oh yeah, yeah.
Baby in the Bible.